joni dar portal sappo nyalande wotere non job maccibe mum be gaddani dum kibalu bondo joni non maccido o ari o wi job yimbe ngari ton be bari naydi fof te majango ne yani he do wuro he naydi fof mai jawdi ndi fof huubi yo aynaabe be fof joni non de on don pari halgol san goddo ne yotti o wi job wiɓe gari toon ɓe naɓi kala ko dañoɗen yo gueloɓe ɗi fof joni noon hande on ɗon ɗimmo hentinde tan ta taɓɓo o ne ari o wi sukaɓe maɓe fof taɓe kawriti ɓe ñamatno hendu ari toon ndu rondimaɓe fof ndu wariɓe job o wulli o yani he nder leydi he fof mo tallo job wi ko allah okkuno kam te ko allah naɓti mi yetti allah nder nde tampere mawde nde job dañno kono ha joni mo gumi allah. Thank you.